zingali wami ukoko linda wengi shelile. Oh, zingali wami ukoko linda wengi shelile. Pompano sengo shile utanguyele la pembe lako. Pompano sengo shile utanguyele la pembe lako. Pompano sengo shile utanguyele la pembe lako. Utangere mfiye buya senta iwe.
Aguna matata.